pen down. Unaitaka pia tamu wake ndo nafanya tunaigombania. Nikipita na utapita pia, haina gama kombo utamalizia.
Wengine wale tuza, yani tunacheza. Embe bichi bila chumbi wanamega. Sakafuni, tuyo meza mbona shenga. Injini mbovu ila poni linatiga.
Unazabu kumbiri jero mpaka bwerele. Sio kitonga shuka mpaka sendele. Pasta chati kagongesha kengele. Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Siko zenye sura mbaya na zimechaka. Samaki papa mwenye ladha ya daga. Haika toxic. Haikata hira ogopa masero kiseme mewakata.
Haikichemka buda we unaeza ipepe.
Haipepe, haipepe.
Tumechapa wima wima na itembe.
Haitembe,
na mesema mesha basi kituoshe. Simba kala nyasi paka kube. Nikipewa pasi ya nino kufe. Ndefu ikigomba mushoare.
Anaitharau hii mboga hake nana laaniwe. Haidaga kiporo so lazima mpashiwe. Haijawai kosa ratha ina kachumbi tu. Hata wichakati vipi kwa musafi tu.
Haina
makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Haina, 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 haina.
Haina makombo.
Umeza buku mbili jero baka kwenemi. Swaki toka shuku baka sejeni. Pasta chachika kungesha kieni.